Blog Talk Radio.
RIN zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RIN viva
viva
RIN viva
viva
Yeah.
tuje nshuti muteza amatwi ya ditahuka ivugira Washington DC turi kwa kabiri ni tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2022 muri kumana Serge Ndayizeye ndetse na Gervais Chondo umunyamaga mukuru w'Inyarwanda ntangire muramutsa kandi twizere ko uri amahoro namwe mwese mudukurikiye hirya no hino twizere ko muri amahoro kandi mugiye kubana natwe Gervais Chondo ni ibintu by'agaciro kongera kubana nawe nyuma y'ikiganiro twagiranye ku wa gatandatu twibanze kuri diplomasi n'uyu munsi tugiye gukomeza kuri diplomasi urabona yuko amakuru ahari muri diplomasi menshi kandi mu bunararibonye bwanyu ni ibintu by'agaciro nyine nk'uko nabivugaga kubana namwe kuri uyu mugoroba nyuma y'ikiganiro twagiranye ku wa gatandatu ikaze imigano byara ditabuka
ya urakoze Serge nangereka ngo suhuze n'abakunzi baraditahuka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda abafatanyabikorwa n'abanyarwanda bose muri rusange bahora na mahoro n'umugisha Imana itanga.
Urakoze kuba nyine tuboneye umwanya mu kiganiro cyacu mugoroba ubushize twaganiraga ku bibazo byavugwaga nyine muri iriya weekend birebana na diplomasi uyu munsi ariko ndagira ngo twivande ku ijambo rya Kagame yavugiye mu nteko ishinga amategeko gukimurura ubwo nyine ngo yakiraga indahiro z'abagiye mu myanya y'ubuyobozi yatangiye anababwira ati niba mubishaka mubireke tuzabigire muhango nyine si ngombwa kumurahira kuko nta nubwo mukora inshingano z'ibyo mwarahiriye atangira azana ya manyanga ye kuvuga ko nta bandi bakora ko akazi kitwa kw'ibibazo by'abaturage bititabwaho avuga ukuntu afata telefone agahamagara atanga urugero rumwe muri hari hafi za Gishwati ngo inyamaswa zimaze iminsi zica inyana z'abaturage muri make agaragaza yuko abayobozi bose bari hariya ngo bice akazi nka n'ababishaka ubundi bigwize bya rubanda ba inka zarikwiye guhabwa abaturage baratwara imirima bagatwara muri make ni nta gisa kirimo nibyari byogaragaza ko nta muntu ukora mu Rwanda usibye we gusa kw'ibibazo by'abaturage bimuhangayikishije akandi kantu nabonyemo ubwo ndavuga ku gice cya mbere nyine kirangiza ry'abariye abayobozi binjiye mu myanya muri guverinoma ni ukugaragaza yuko ngo nubwo ari icyorezo cya COVID-19 abantu bambaye masike ku munwa bari bakwiye kuyikura ku munwa bakayishyira ku maso no ku matwi kuko niba amaso abona n'amatwi yumva ntibagire icyo bakora ntacyo n'ubundi bimaze muzahindure masike muzishyire ku munwa muzishyire ku matwi no ku maso wenda nagira ngo duhere aho ngaho twari turebe mu miyoborere gatoya niba biriya byo kuha umuntu inshingano ariko waza kumurahiza ukabanza ukuka inabi abandi bari aho babwira ko ntacyo bakora mu gihugu ko batita ku baturage ko umuhango wo kurahira ari umugenzo n'umuntu ushatse wakurwaho ukibaza uti Kagame umaze imyaka yose ubwo mvuze 28 ubwo ndavuga nyine kina vice perezida ubu ni bwambwira ko imiyoborere mu Rwanda yapfuye yibaza impamvu badatanga serivisi ku baturage ari ugasanga rimwe ni ya shantaje ahora abwira abayobozi kugira ngo abatere ubwoba kandi yereka abaturage ko niwe ubarebera ni wa wundi nyine ubakunda abandi ntabwo babakunda. Ikindi tuza kwibandaho turaza kureba mu by'umutekano nawe kuri diplomasi avuga ku Burundi avuga kuri Uganda avuga yuko intambara agomba kuzirwaniriraho zaturutse ku Rwanda ari igihugu gitoya atakwemera ko intambara zibera mu Rwanda muri ako gahugu gato bishimangira aya magambo ya Mubaraka Muganga wavuze yuko nyine atajya muri retirement kuko aracyari umusore kubera ko Kagame abashakira ibiraka bakagenda na Rwanda ya bakica bagomba kwica bakagaruka babyira insinzi Kagame nabisubiyemo rero urumva ko abavuga ko Mubaraka yaba yarahubutse na shebuja yabishimangiye avuga ko intambara zigomba kurwanira iyo hakurya ubundi bo bakagaruka babyira insinzi wa mugani nk'uko nanjye mbibona ibindi ni bya Mozambique Repubulika ya Centrafrica ADF muri Congo ibintu nk'ibyo byose turagenda tubireba mu magambo arambuye nifuza ko tuzakongera n'ikibazo cya igihugu cya Israel gishaka kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe sinzi uburyo twakibagiye ku wa gatandatu kandi nakibonaga ku mbuga nkoranyambaga tuze kureba kuri ya komite yashyizweho irimo igihugu cy'u Rwanda South Africa sinibuka n'ibindi wenda biri hano kuri tuzenda za kubireba utubwire icyo ubitekerezaho kuba ubona u Rwanda tuzi ko rwatangiye gukora advocacy ya Israel kuva kera ruvuga yuko ari igihugu rwose ubona gikwiye kujya mu muryango w'ibihugu bya Afurika numve muri expertise zawe icyo utekereza kuri Israel kuba isha kwinjira mu bihugu bya Afrika yunze ubumwe hari kintu umva twavugaho
nge ndumva ibyo ngibyo nubasha kubona uburyo tubiganiraho mu magambo makeya cyaba ari ikiganiro cyiza rwose
nabwira abandi
bakinyine hajemo n'ikindi wenda abantu baganira ari nk'ikibazo kije wenda za politiki bafite abantu bagira icyo bavugaho turimo turabuze kuza kugura kwa ibyo bya diplomasi dushobora no kuvuga wenda n'ibintu nabonye mu kanya birebana na Rusesa bagina nabonye hano muri Leta Zunze Ubumwe bakomeje kugenda babishyira ahagaragara batajya babitaba ngo barenzeho wenda nabyo umuntu yavuga akantu gatoya
urakoze cyane reka dutangire ku ngingo ya mbere rero tureve ibi bintu Kagame akomeje gusa nk'ugaraguza agati abitwa ko ari abayobozi bashyize mu nshingano akabanza akabatomorera niba ari gutomora no kubacyurira no kubagaya ngenyeka ko utakwinjira mu nshingano nk'izo wamaze gutukwa kariya kageni simba nibaza aho uzakura ububasha bwo kujya mu nshingano zawe nyir'ubwite yamaze kugutongera akubwira yuko ntacyo ushoboye nta nicyo uzashobora ni ibintu bibabaze cyane reka duhere kuri iyi jambo ndakeka ari ryo rero tuba turyumve mu magambo ari nyimbere ko tuvuga kuri iyi ngingo ya mbere irebana n'uko afata abitwa abayobozi baba bagiye muri izo nshingano
hanyuma rero ibyo icyo icya Mozambique
kwihanganire iyo ntabwo ariyo ntabwo ari audio nashakaga ariko ndayifite munyangane gato nyireba aho iri none twe twatangira kuri iyi ngingo
reba nk'iyi indwara ya COVID yaciye ibintu yatumye twambara upfukamunwa iyo uza kuba bwambara ku maso nayo kuvuga ngo ntabwo babona ariko nayo ifite icyo yadusigiye nibura dupfuka umunwa gusa ubundi ntabwo dupfuka ntidupfuka amaso ntidupfuka amatwi twari dukwiriye kuba tubona twari dukwiye kuba twumva ariko ngira ngo impamvu ni uko masike zipfuka ahantu umukoresha cyane hatagira n'ikivamo abantu baravuga cyane gusa kurusha gukora ngira ngo nayo yatugiriye neza dupfuka iminwa ngo wenda turebe ko barebe ko twakoresha amatwi cyangwa amaso abayobozi rero kuza hano gusa tukajya muri seremoni burahiza abantu tukajya nyine ni nk'uko babyita ngo ni umugenzo kuza mukarahira mugafata idarapo mukisohokera ariko abantu gukora ibijyanye n'ibyo barahiriye ni ikibazo dukwiye kugisuzuma
Gervais Tondo Kagame ati abantu gukora ibyo barahiriye ni ikibazo wahita unahera kuri we mbere y'uko avuga abayobozi bandi reka tumurebe nawe Kagame yabakora inshingano ze nk'uko yazirahiriye
Serije urakoze wenda nta nasubiza n'icyo kibazo navuga wenda amagambo makeya kuri uriya muhango ubwawo n'ijambo yavugiye mu wera wita ngo ni umugenzo ariko ngira ngo ni ikinyarwanda gike ibiriya ni umuhango ubwawo ntabwo ari umugenzo
diferanse y'umugenzo n'umuhango itandukanire
umuhango bifite aho bitandukanira bifite aho bihurije iyo uvuze ngo ni ukuzuza umuhango ni ushobora kugira ikintu ushaka kuvuga ngo wakora cya nyirarureshwa iyo uvuze ngo ni umugenzo nabyo biba bifite icyo bikurikira uburyo bikurikirana muri icyo gikorwa murimo gukora natekereza rero ko uko arimo kubivuga uriya muhango arawufata nka nyirarureshwa akawufata nk'aho ubundi byagombye kuva no mu migenzereze iteganywa n'itegeko nshinga reka nongere nsubiremo itegeko nshinga riteganya yuko umuntu ugiye kwinjira gutangira imirimo iyi n'iyi ayirahirira akaba rero n'umuhango ubwawo uko ukorwa iyo protocole yaho ngaho iyo uvuze ngo ni ukujya kuzuza waba uri umuhango ari umugenzi ni ukuvuga ko ari ukwinyuza aho ngaho hasigaye mbese nkabyani bakubwira ngo ni mana nigendere ariko icyo nshaka kuvuga si icyo ngicyo ufashe disikuru ya perezida Paul Kagame wagira ngo ni agapande ka ya disikuru ubundi agombye kugeza ku banyarwanda buri mwaka State of the Nation Etat de la Nation uko igihugu gihagaze byari birenze umuhango wo kurahiza bariya abantu wenda mu kanya ndaza kugira icyo mbivugaho kugira ngo twumve igituma byari birenze ahubwo nuko kurahiza ubwabyo ugasanga birasa naho nyine abitesha agaciro nk'uko urimo kubivuga arimo arasobanura ko bariya bategetsi aho kuzuza inshingano zabo baraza bamara kurahira bakajya kwikorera ibindi ubanza ari byo wambazaga ku birebana na Perezida Paul Kagame nawe ubajije umunyarwanda ubajije umuntu uri muri kiriya gihugu niba Perezida Paul Kagame yuzuza inshingano yarahiriye yakubwira ko umuntu yabuze ntaboneka aho abanyarwanda bamukeneye ntaboneka aho abanyarwanda bafite ibibazo ngo aze kubikemura nk'uko yabikemuraga mu minsi ishize bagiye dukurikirana abantu benshi bemeza ndavuga ndabora bibazaga ariko bakaba n'abemeza batuye muntu ntakiriho bakagiraho nabo bavuga ngo yarapfuye niba ari urupfu rwo kujya gushingura mu buruhukiro budashira cyangwa se ari no gupfa ahagaze niko bavugaga ni ukuvuga ko ibyo byose biba bigaragaza ko uwo muntu ntawe uhari kuba rero yatekereza ko bariya ari bo batuze inshingano zabo ari we mukuru kuri bo akagezaho ajya kwinubira imikorere yabo ni ukuvuga ko nawe atuzuza inshingano ze niba tuzuza inshingano ze ngo ajye kubahwitura abasanzwe bari aho ngaho badakora inshingano zabo ngo bababwire ati nyamuneka ibi ntabwo ari byo nimukomeza aha ngaha nzabahana ahubwo n'abavanyeho yego n'ubusanzwe ntabwo asobanura impamvu yahinduye guverinoma cyangwa se yavanye mu minisitiri ngo ariko niba ari no kubagaya akabagaya ari uko niba yabagaye akabagaye yabagaye ariko ntaragiye kuvuga ngo rongera guha izindi nshingano noneho wanavuti zirica n'izo ngizo bari barimo none se niba bakwirukanye muri guverinoma uvuye muri guverinoma wese presque abenshi uretse ba nyiri ibyago bose abenshi abohereza muri za ambasade uzareba hirya no hino abamaze iminsi ashyirayo ni abo ngabo bavuye muri guverinoma yego bamwe bakabemera abandi ntibabemere nakuvuga nka bireba muri minisitiri w'ubucamanza hariya yitwa nde Johnson
Businge
andi uhongereye agashumba n'uyu nguyu yohereje nyine Gatete yohereje hano muri Nations Unies n'abandi babanjiriza navuga nk'aba nyine ba nyiri ibyago cyangwa se bafite ibyaha bikomeye cyane nk'uyu yahoze ari minisitiri w'ubutabera abo ngabo ugasanga nyine barabirengagije navuga rero ko niba hari ibipfa niwe wa mbere wagombye kubibazwa birababaje rero kubona umuntu atangira kuza hariya ukasa naho umubwira uti nta n'ubwo ubundi wakaragije ubundi n'abakubanjirije simbo nawe uzatandukanira nabo nawe ndabizi neza ko ugiye gukora nkabo ugatakwamo uti n'ubundi naje kukurahiza ni uguta igihe ndabizi rwose ni nko kumuca intege bavuze ko ari ukumutongera noneho uko bigenda hari ikintu bavuga mu gifaransa ngo ni prophecy autorealizante mu cyongereza ni self fulfilling prophecy umuntu ukamutongera uburyo wamutongera uburyo kubona ukuntu niko bibaye koko mu kurahira nka biriya wagombye kumubwira uti munyacyubahiro minisitiri terujemo yarananiranye uretse ko nabayivuyemo bibye mbahemba kujya muri ambasade raporo z'umugenzuzi mukuru yerekana igihe iriya ministeri y'ibikorwa remezo yari yowe na Musoni amafaranga yaburiyemo ntawuzi uko umuntu nkongo wahanwa aho bagahemba ambasade nta nubwo banavuga bati baramubesheye bati cyangwa se babwiye bati y'amafaranga yarayagaruye noneho rero aramubwiye ati ngo ndabizi nawe ugiye kwiba nk'abo ngabo urumva ugiye kunyereza n'ibyo arimo kubabwira ati ni wowe wagombye kuba ufunguye amaso abo bantu bakora nabi ukamenya ko bagukorera nabi ntuze kuvuga ngo niba uzajya uvanaho gusa ubundi wagombye no kwivanaho nawe ubwawe kuko ubuturira inshingano zawe zo kugira ngo bakurikirane ikintu ngo tuvuga ibyo byose icyo nakunze muri iriya disikuru ye ni uko niba hari abajyaga bashidikanya ko perezida Paul Kagame akurikira ibiba kuri za social media byose ubu noneho amatsiko bayashize bajyaga bababwira bati iyo umugabo batonganye n'umugore muri Cyangugu ararabimenya none ubu ngubu social media zirandika zikavuga ko inyamaswa zariye amatungo y'abaturage bikaraba mugezeho noneho bigamutera n'umujinya ari rwo rugero abona rukomeye cyane rw'ibintu byapfuye muri kiriya gihugu abo bantu batajya kureba izo nyamaswa ngo zikize abaturage ukabona ibyo ngibyo arabizi ariko izo ni inyamaswa ntabwo arimo kuvuga inyamaswa muntu zamaze abantu inyamaswa muntu zima zica bariya abantu inyamaswa muntu zambura abantu ibyabo arimo aravuga ngo bajyane amatungo ngo babahaye bakayijyanira abantu bakirwa bataka za Kangondo murabizi bizazaza arabizi bakirwa bataka bati abantu babafatiye ubusa ahubwo akavuga atabo ngabo arimo gushima uyu munsi bo kuri social media abo ngabo barimo kuvuga ibyo ngibi byaho muhagwa muwafate mugende mubaheze muri gereza abo ntabasha arabizi agatoranya abo bavuga yuko badakorera neza none se buriya kuki tahagurutse ngo aze kuvuga ati nyamuneka izo nyamaswa zirya inka z'abaturage cyangwa zigira zite nimufate izi nyamaswa muntu zibarye zikabica zikabamura ibyabo noneho zihagaze zikarigitisha abantu icyo nashaka aho hantu nahakunze wenda dushobora kugenda tubigaruka buhoro buhoro ariko nakubwiraga ko igipande cyatanze umucyo uko perezida Paul Kagame akurikira ibyo bibera ku maradiyo bibera kuri za social media akabyirengagiza abizi ntabwo ari ukuvuga ngo bategereze raporo z'abandi bamuha niwe arakubwira ati genda zikurikira zikurikiza za social media imbuga nkoranyambaga urumva niwe rero tuzuje inshingano ze ahubwo n'ibyo yumvise aba yicaye aho ngaho yihishe abantu baramubuze ntabe yana telefona nyine ngo babwire ati nyamuneka nimunkize iyi nduru yaba abantu bataka bambwira bati muze muturenganure abahamagaye akajya kumubaza akamubaza niba azi icyo kibazo cy'inyamaswa n'abantu aho ngaho muri za gishwara murakoze
munyakibere ukiri aho ngaho kuko wari uvuze nyine ko Kagame akurikira social media uvuga uti aravuga ku nyamaswa zica ziriya nka ariko ntavuge ku bibazo by'abaturage bikiremwa muntu akwiye kuba arindira umutekano hari inkuru y'umusizi bahati yakwirakwiye nyine bitewe na pressure y'abantu bagera kuri 33 bandikira Kagame bavuga bati ibura ry'uyu musore w'uyu musizi w'umunyarwanda riteye impungenge ariko ikinyoma cy'i Kigali ni uko uyu munsi nabonye ngo polisi y'u Rwanda yatangaje ko yamenye ikibazo cy'ibura ry'umuhanzi Nusa Bahati ihawe amakuru na Libe ndetse ko mu minsi ya vuba hazatangazwa amakuru yavuye mu iperereza uyu muhungu yabuze tariki ya 9 Gashyantare umwaka 2021 ubu tumaze umwaka harya ubu ngubu kugira ngo tumenye ibyavuye mu iperereza tugomba gutegereza umwaka nta kanunu iyo presha itavuye mu miryango mpuzamahanga cyangwa mu banyamahanga abanyarwanda no ko turi mbure turi nothing imbere y'ubu butegetsi Gervais Condo
ibyo uvuga nibyo nuko yajya avuga ngo presha kuri jyewe ntabyemera kuri twebwe bari abanditsi benshi banditse basaba leta y'u Rwanda ko isobanura ibyabaye kuri uwo musore ibyo bintu bigomba kuba byagize icyo bikora kugira ngo noneho basohoke hariya bajye kuvuga yuko bazabitangaza umwaka urangije babibundikije nizeye ko
ntagukemwa ijambo niba bavuze ngo bazatubwire byavuye mu iperereza njye ndakema nka kuri muntu batazabutwereka bazatubwira ko byarangiye kuko bamufite bahita bamugaragaza
niho nari ndimo nerekeza
yes
niho nari ndimo nerekeza bari abantu bamenyereye ukuri kwabo ni ikinyoma bazagira gutya bakubwire yuko hari umuntu waje gutanga ubuhamya akavuga yuko yamubonye arenga umupaka uyu n'uyu cyangwa se bamubonye ajya kwiyahura mu kivu ikivu kikamutembana ntibabashe kugarura umurambo we urumva bitabaye ibyo bagira gutya bakamugaragaza ariko ubwo batinze barimo bashaka impamvu we ni buri icyo kinyoma kizagaragara ariko kizaza kimeze nk'ikitaboneka kimaze imyaka n'imyandiko y'urupfu rwa Rwigara ikamyo yamugonze n'uwari witwaye benanu bakaba batari bamenyekana urumva ni ibintu biba bigaragara biri aho ngaho kwereka ikinyoma kigize ariko ubu ngubu baracya kidoda hanyuma bazatera ikidushyira imbere hariya kandi urumva ko atabiyobewe arabizi ibyo bintu by'uriya musore ari umwana w'umuhanga cyane abanyarwanda bahomba byinshi uyu mwaka twari kuba twarize ibindi byinshi none turabitakaje reka turekere aho kuri icyo cy'uwo musore tugareke kuri disikuru ye naho ubundi byose ababizi
nibyo nk'uko wabivugaga nta gica kiba kirimo gusa no kwigira umuntu ukunda abaturage avuga ngo ntibabakemure ibibazo hari hano agahinda k'abaturage tuzabigaruka mu biganiro n'uhise binyoherereza ati mu gihe mukivuga agahinda k'abaturage gervetto narakomeje kubura muri za kangondo cy'abanya he hari abaturage b'ikirwa cya gihaya hano ubwo nzaho ariho gihaya
bari mu kivu ni harya mu kivu
voilà ikirwa cya gihaya barimo gutaka ko bagiye gutwarirwa ubutaka kandi ubwo yarakwiye kubakemura ibibazo akabarenganura ariko barimo barashyiraho pressure ngo nibabagurire ibyabo nabo bakanga nagaciyemo n'umuntu bitwandikiye ariko
tuzabigaruka wowe ntacyo bitwaye nabyo wanabivugaho ntacyo bitwaye Serge kuko icyo ni ikirwa kiri harya muri Kivu urumva ni ikirwa gitoya gifite hegitari kugira ngo 68 gituwe n'abantu bageze ku 400,450 gutyo ubwo rero ngo hagize gutya haza umunyemari araharambagiza aravuga ati ndahakunze nuko kuhakunda aravuga ati ndagurira aba baturage kandi icyo ashaka kugura ngo ni ubutaka ngo abone ko ahubaka hoteli ikomeye cyane zagira ba mukerarugendo batabarika ikirwa kizungurutswe rwose n'amazi hose noneho abaturage yajya kureba umuntu bakamuhereza ngo 700,000 ni ntica ntikize ntashobora kujya kubambuka aho ngaho ngo agire aho yagura akazu k'700,000 uwo bakabije bakamuha 400,000 aho bakabije nanone yareba n'umuryango n'iki umugore n'abana agasanga nta kazu yaguramo hakurya aho ngaho nta nubwo yabona agasambu ko kuba kugira ibyo ahingamo byatunga ubwo rero umuntu uhagarariye uwo nguwo ujya kugura ni ibintu biteye isoni n'ishoze ahubwo akagenda akababwira ati twebwe icyo tugura ni ubutaka niba adafite ibiti niba ari imyaka n'inzu ibyo ntitubigura azabijyane inzu azayijyane urumva n'agashinyaguro ibyo rero ni ukuri ni uko yari abimenye kubera iki kuko abantu bagiye kubabaza bati etwe inzego z'ubutegetsi zirabizi akavuga ngo inzego z'ubutegetsi ntabwo zibizi ngo noneho ngo zigiye guhaguruka zigiye kubikurikirana ariko urumva ikintu nk'icyo ngicyo kirebana n'imibereho myiza y'abaturage n'iterambere n'ibindi byose ukavuga utanahashima igihe ndagenda mbahe ntica ntikize muyakire n'umwanga murorere urakoze ntiyagerageza gusobanura ku kantu kagihaye
Ura kote chane zirvecho ndo uru mvanyine ni makosesho kujari ya kanga wa nwati ibibazo vijaba tura jengaho avita iho. Lewa kuwa COVID ya za niijeze anahagararari ya wa mugani nguwa fugi ibibazo vijaba tura je. Uyumusa ti ni mukure maske kuminuwa muzichire kumaso no kumatkwi. Kuko ni mwumva, ni mureva, nubundi mwapu siminuwa, ahubwo ni mfuke na maso. Ni ibintu bimwe abantu bakwiye kujya banakundana bakabigaragaza kuri amugabo asuzugura abanyarwanda bose muri rusange. Reka tujye kuri diplomasi rero. Diplomasi quite kwivuze ku gatatu nko nabivugaga ariko biryo bisubiyemo yavuze ku kibazo cy'umubano w'u Burundi n'u Rwanda avuga ko uri mu nzira mu minsi iri imbere tuzabona ibintu ari nyabagendwa abaturage bongera kugenderana. Ariko nanone ntavuga icyateye uwo mubano mubi. Yageze kuvuga ngo hari abantu bateraga u Rwanda baturutse ngo muri mwishyamba rya Kibira bakinjira nyine muri Nyungwe, ariko turabizi neza ibyo bintu ntabwo byaje mu mwaka wa 2015. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye mu mwaka wa 2015 nyuma ya kudeta yaburijwemo abitwa ko bakoraga kudeta bahungira mu Rwanda n'uyu munsi arabacumbikiye. Kuvuga ngo ni abantu batera u Rwanda baturutse mu Burundi ngo bazaga bagatera ngo n'uturu twose cyane hano bigira big deal na abantu nyine baza bagasabota bakagenda ibyo ni byo batumye umupa gufungwa cyangwa hari indi reality inyuma ari reka twumve iyo audio ariko ndanyamunye ifatanye no kuvuga ande ko ni ingingo ya diplomasi kandi ngira ngo ndadute tuzivugire cyarimwe kuvuga ande nanone aragaruka ku rugendo rwa bamboye special bagiye baza ngo bajyaga inama bimwe bikabamo impaka z'urudaca ariko noneje ubundi ngo babonye icyizere ko Uganda igiye gushyira mu bikorwa iby'u Rwanda rwatunga gatoki avuga kiri abavuga ngo bavuga ngo twe tworeze intasi avuga ati abakecuru abasaza abana atikereka niba ndi umuginga sinajya nihoreza abarwanya ubutegetsi kugira ngo iyo bagenze barakirwa neza ukabona ariko abantu ukuntu babibona Kagame agira ngo niwuze ubwenge wenyine hari ujye umbwira ati Kagame ndi yaza kwiga akajya no mu mashuri kaminuza azi ubwenge bwo mu muhanda bwo ni nshakura nyine wa mugani kandi ibwira ko ari umuhanga kurusha abandi ariko iyo abibwira abanyarwanda kuri televiziyo hariya no kuri radio bakeka ko tudafite imiryango hakurya iriya cyangwa bafashwe bose barenganaga arabivuga ukagira ngo umuntu wese ufite inkomoko mu Rwanda iyo ageze muri Uganda arahutazwa n'ibihumbi by'abanyarwanda b'impunzi bariyo bakiriye muri iyi myaka yose bavungaga u Rwanda bajyara kandi bakababayeho reka twumve izo nkuru ebyiri ku Burundi no kuri Uganda twe twaziganira zose icyarimwe
ntere ku karere nabo dufitanye ibihugu dufitanye imbibi umubano wacu mpereye ku Burundi ngira ngo ubushize mwabonye hari abayobozi bacu bagiye bahura n'abayobozi b'u Burundi ku mpaka cyangwa i Burundi vubaha perezida w'u Burundi anyohereza ubutumwa yohereza intumwa zanye ubutumwa bwe bishaka ko nanone bikomeza inzira yo gushaka kubaka umubano hagati y'ibihugu byacu byombi navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe ni Kibira kimwe hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu Kibira ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo iveho burundu ababiri inyuma rero bazarushaho kugira ibyago. N'ubundi ntabwo ari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubuntu, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana. Byo ku Burundi ngirango n'abantu mbere cyaho ngaho, ibindi muzabigezwaho mu bihe biri imbere. Hari Uganda, abaturanyi bacu mu majyaruguru nabo twari dufitanye ibibazo ndetse n'umupaka, ku gice cy'umupaka ntabwo ari wose kuri Gatuna, ariko nicyo gice kinini gikoreshwa cyane cy'umupaka. Yari imaze igihe harafunzwe, umupaka warafunzwe, ariko ubwo mvuga ngo umupaka warafunzwe navuga ko ni igikorwa u Rwanda rwakoze, rero rwafunze umupaka. Ku rundi ruhande hari icyatumye umupaka ufungwa, ntabwo umupaka wapfuye gufungwa gusa ngo abantu babyuke mu gitondo basange umupaka ufunze. Hari impamvu, hari aho byaturutse. Ikibazo rero iteka cyahoze ari ukuvuga ngo uyu mupaka ntushobora gufungurwa. Ibyatumye ufungwa bitabanje ngo bikemurwe bive mu nzira. Hanyuma muri iyi minsi ishize habaho uburyo Abanyarwanda batumye intumwa, ariko hari n'izindi zari zisanzwe ziza, izindi ntumwa zari zisanzwe ziza, hakaba impaka gusa agira uruca. Iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora, ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza, ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo, nta nubwo byakunda. Habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho. Niba mwibuka mbashubije inyuma gato, no kugeza vuba hasi kera Abanyarwanda ni Uganda barahigwaga nk'uhigwa inyamaswa, nk'uhiga inyamaswa. Hakabaho ikintu cyitwa ko Abanyarwanda ngo bajya muri Uganda gutata n'intasi. Ubundi iyo najyaga mbyumva hari icyo mbiziho gito yo gutata, ariko gutata ukohereza Abanyarwanda bose kujya gutata, kohereza abantu magana igihumbi gutata, kohereza n'abana n'abakecuru n'aba, ikiguzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata. Waba uri umuginga ukabije
kuba aditahuka kagari yemerera ati ubikoze muri ubwo buryo mbikoramo waba uri umuginga ariko se ubutuvuge yuko ko hariya muri Uganda atari abanyarwanda atari abantu baziranye nabo bantu babafashwe cyangwa birukanyweyo bose Kagame ati bikozwe mu buryo naba ndo muginga rwose niwe wivugiye iryo jambo kandi ubuginga bwo bwarigaragaje muri icyo gikorwa bitewe n'ukuntu batangiye gufatwa kuri Uganda turaza kuhagarukaho nyuma reka duhere mu Burundi Gervais Condo uramwimviye avuga ibyo bamaze imiti bakora nta gice kirimo n'ubwo tubizi twarabiganiriye ahubwo kuvuga ngo inzitizi zavuyeho cyangwa zirimo ziravaho mu minsi iri imbere tugiye kubona umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ariko agahera ku mpamvu avuga abatera u Rwanda bavuye mu Burundi mu ishyamba rya Kibira ntavuge kudeta y'ibiri na 2015 n'abapuciste bari mu Rwanda yanze guha igihugu cyangwa yirirwa asaba abandi bantu ngo bohereze abantu mu Rwanda ariko we bamubwira ati abantu bagiraje guhirika intwara hano baduhe ati ntabwo nabikozwa ngomba kubereza amategeko y'imiryango mpuzamahanga duhere i Burundi umbwire uko ubitekereza
Sereje urakoze unabikomojeho nyine nta gihe tutagaragaje yuko ibibazo hagati y'umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi byabaye bibi aho atangiye kujya gushaka gukoresha yo kudetari ya kujya ngo bavaneho nkuru nziza yari amaze igihe yaramwibasiye amushakisha hasi kubura hejuru arimo avuga ko umuntu yagiye akihisha agenda ayobora abaturage ateye atava mu nzu adasohoka abishakira iki kugira ngo abone uko amucurwa nasohoka azatangiye amutegeye aho ngaho nyine hataze ibyo ntabivuga yewe n'umubajije nawe aho amaze iminsi yihishe i Burundi ntibigeze kumubaza batuye kutagisohoka kutajyana ahandi nawe niyo ugiye ugenda wihishe wenda bafite ikinyabupfura ntabwo biba bimeze nk'icyo gihe uko yabivugaga uko abivuze none ahangaha nta nubwo yeruye ngo atubwire cyangwa se abwire abanyarwanda ati dore impamvu nafunze uyu mupaka n'izi n'izi nawe ufunze kugira ngo abarundi batazaza gukurikirana abo bakoze kudeta hano yaba mu Rwanda byari kugira inzira narawufunze kugira ngo abo ngabo baje babakurikiye nabo twagiye dushishikariza kuza mu Rwanda batazasubirayo narabufunze kugira ngo kubera ko baramutse basubiyeyo ntazabona abandi nitwaza nohereze ngo bagiye kujya bamaze kubona entrainement bagiye kujya gukora amahano nari nkeneye ko babanza kuba hano nkabaha imyitozo ya gisirikare hanyuma imyitozo ya gisirikare nkazashaka inzira baca niba hariya kuko bahagaze magabo azashaka za redi tabara zikajya hariya hirya kariyo zigiye gukorera nibyo ntabivuze umupaka ntabwo n'u Burundi ntabwo wafunzwe kubera ibikorwa bya gisirikare numva bari ba muri FRN bafungiwe cyangwa se baregwaga wafunzwe imbere nk'uko ari umubivuga nabo rero avuga bo muri mu ishyamba rya Kibira ndetse na Nyungwe ntabaje nyuma ari ku mupaka ufunze awufunguye kubera iki kubera ibyo bikorwa byo kuvuga ngo nabo ngo bashaka kujya gutera igihugu bazabahabonera ishyano ntumbaze abufunguye yuko ejo bundi bazaba babashubije abo bahafungiye ntabwo ari byo ikiri cyo nk'uko ngira ngo twabuze no mu kiganiro gishize harimo iki igitutu cy'abantu hirya hino ndavuga ari abaturage bashaka ubwo buhahirane ari umuryango w'umwe ndavuga wa Afurika y'Uburasirazuba uramutse nyamuneka nimufungure ntabwo murimo gutuma ubuhahirane mu bihugu byacu ugenda neza nk'uko twakabyifuje ari n'ibihugu imiryango mpuzamahanga muri rusange ifite icyo cyokere aha rero nta na kimwe yabasha kuvuga ati dore nari mfite impamvu zikomeye zo kugira ngo mfungire umupaka ikibazo ni uko babona abandi bantu barundi nabo bihagazeho bakajya bareba abo bose binjira rimwe na rimwe bakaba babafashe imbiri abandi bakaba babaguye gitumo hanyuma none haza kugira ngo acike intege asanga atazapfa kugerereza hariya nicyo gituma ashaka kuvuga ati hari muri abagabo natwe nako turi abagabo ariko nawe muri abandi reka wenda tubanze dutuze duturane niba atari ayo macenga kuko ntabwo ariho honyine wenda turamegera ko nibyo byo haruguru y'urugo ndavuga muri Uganda atari ukuvuga ati reka mufungure noneho muzareba icyo nkora kindi n'abandi bagomba gufungura amaso si ukuvuga ngo umupaka wafunguwe ngo mubano ngo wongeye kuba mwiza ngo bya bindi byo kubifuriza ikibi birahagaze nabo nagira inama abarundi gukanura amaso kandi barayakanuye nabo barabizi bazi ko bacengana kugira ngo yize kumva perezida Neva avuga ibyo kujya kubana n'abantu b'indyarya ntabwo nibyo arabizi rero indyarya izahimwa n'indyamirizi bakomeze bacungane uyu munsi bazabaza ubundi bazawufungura ariko Serge ntuzatangare ubonye bidateye kabiri bakongera bakabufunga ubonye bya bikorwa by'ubushotoranyi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi bitangiye kwiyongera kubera ko ndo n'uwo mupaka wafunguwe ni byiza rero niba abantu bavuga bati vurema turashaka kubana kandi nta utabyifuza ni ibihugu by'abavandimwe ni ibihugu byabanye neza igihe cyose igihe kirageze ko babona ko abavunika ari abanyarwanda ari abarundi ni abaturage bavunika kuko niyo babuze ikibatunga uko baza kuramuka niba babuze ko iwe ntabwo yicwa n'inzara inote ntabwo arizo zibuze iwe ntabwo arizo zibuze muri abo bayobozi bo mu gatsiko abayacikwa n'abo baturage niba rero koko bashyize imbere imibereho myiza y'abaturage nibareke ibyo bikorwa byo gushotorana nibareke niba bashaka kugira icyizere bagira icyizere gisesuye kitari cyo kugira ngo usinzirize undi noneho uzamuca inyuma umuco rwabo umukore ukoreshana bitege amaso barabivuze ariko n'ubu ngubu ubundi ugira ngo ibintu mubisige inyuma nuko mubivuga mukabitomora bavuguti igihe ibyo nasabaga nabibonye cyangwa se sinzongera kubisaba kubera ko nsanze wenda aribyo byica umubano wacu ukavuga uti ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nanjye ndabyihanye mwese mukabyihanira rimwe mukabisiga umenye cyangwa se mukabita mu nyanja mugakomeza kubana neza bitabaye ibyo n'ayo macenga nyine hanyuma iby'indyarya n'indyamirizi bizongera ibyigaragaza urakoze
Gervais Tondo ukiraho uvuga ko ukiri ryarya n'indyamirizi kaga nini ryarya wenda sinzi indyarya n'indyamirizi ko nabisobanura ariko uburyarya bwe si ubw'uyu munsi no mu gihe cy'intambara kuva muri za 90 RPF inkotanyi yashyiraga imbere imishyikirano ariko ivuga imishyikirano ikaba itegurira urugamba abenshi bavuga ngo uburyo ngo abahanga bavuga imishyikirano bategura intambara y'igihe kirekire kaga rero kubabwira abarundi muri wa buryo ati niteguye kubana namwe niteguye ko inzira ziba nyabagendwa ariko ntakomoze wa mugani ku mpamvu nyamukuru aho bakavuga ko yari yugarijwe ntagaragaze nawe uruhare rwe mu gusohora igihugu cy'abarundi harimo hipokrizi nini ariko abarundi nabo ni abahanga nk'uko wa mugani rokomoje ku byo Neva yavuze mu miti yashize
ya urakoze ibyo by'indyarya n'indyamirizi uzambwire rimwe nkubwira aho bikomoka ni ibintu ni igitekerezo cyiza cyane ni igitekerezo cyiza mu bya bindi by'insigamigani yo mu Rwanda nibyo nari maze kuvuga rero kuri ibyo byo kugira ngo bavuge ngo barangiye basubukure umubano uzabe mwiza mutaremera kubwizanya ukuri mutaremera kwemera yuko hari ikibi cyabaye haba ku mpande no ku mpande zombi nta cyangwa no ku ruhande rumwe noneho mwamara kubishyira ku mweza mubitomoye atari byo kujya byo gucengana ukavuga uti none ubwo tubivuze twihanye nibyo nakubwiraga nuko mwa mwabishyize hano ku meza hariya rero ukuntu harimo kubivuga perezida Paul Kagame afite ikintu arimo guhisha yaba ari mukuri aba yabitomoye hari akavuga ati dore abarundi ndaborega rimwe kabiri gatatu icyo mberega n'ibingibi ariko hariya yagiye aratwikira arangije aravuga ati umubano umeze neza abarundi bafashe initiative n'ibyo kuko gihe ministre w'ububanyi n'amahanga agenda gahora na mugenzi harya ku kiro ikirundo hanyuma nundi akavuga ati reka ndohereje nanjye ministre w'intebe ajye mu minsi mikuru ya independence hari n'akazi kabo gihe hano nta niyo njye nemerewe za independence ntazi haba ntazo dutirebura hano wowe uzajya muri ibyo ngibyo byo bemera aho ngaho hanyuma ejo bundi yari yoherejeyo intumwa nakubwiraga ko harimo icyo kibazo cya East African Community muzongere murebe neza muzasanga icyo kibazo gihari muri ziriya ntumwa ariko bakohereza zari zifite izo za pressure zose zigaragaza yuko uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukeneye kugira ngo ukore koko ukore neza ariko nk'uko bivuze niba barabitomoye bakabivuga akaba abihishe abanyarwanda tuzabireba mu minsi iri imbere tuzabura ibindi baza kubarigaje cyangwa baza kuregana murakoze
ku ruhande rwa Uganda aravuga ati umupaka urafunguye atari ko wafunzwe n'u Rwanda arabyi aratomoye rwose ati nitwe twawufunze kubera impamvu ABCD twamye tuvuga itotezwa abanyarwanda muri Uganda ahangaha ndagira ngo nkubaze cyangwa uwo ubwire abateze amatwi ikiganiro Gervais Condo niba urusaku rw'i Kigali ari rwo rwatuma Uganda itarinda umutekano wabo ejo bundi nyuma y'urugendo rwa General Muhoozi akimara gutaha abe kandi we yavuga muri Stemaye mu Rwanda fetera fete ngo banyweye champagne baraselebrating avuga bati uriya niwe ari umwanzi w'u Rwanda bati Museveni amujyanye muri Sudan none Museveni yisubiyeho amuzanye muri polisi chief of joint staff muri Uganda polisi za champagne abanga mu miti ishize bashobora none kuzicuza kuko baravuga bati twari tuzi ko amuvanye muri Uganda niwe umwanzi wacu niwe wadutotezaga niwe wakoranaga n'abanzi b'u Rwanda none yisubiyeho nyuma y'icyumweru kimwe dufunguye umupaka bati aya macenga ya Museveni watwijeje ibintu akaba atangiye kubyica ku ikubitiro Gervais Condo igihugu kimwe cyakwepoza ikindi kiti irukana kanaka muri sisiteme
barabigerageje ibyo ngibyo biba mu Rwanda gusa niranirya imwe n'imyamirizi mu bintu basabaga bari barasabye ko umuntu witwa Abel kandi ho yavaho ngaho bati niwe tuvangira barabikora ariko harimo ni liste y'ibindi bintu bavuga ngo ngaho ni babanze birukane abo muri za nabibonye rwose nabibonye ko yagarutse hariya n'ubundi yari asanzwe ari inspector general we w'igipolisi none ni chef d'état major wa polisi yose ya Uganda yari muri semaye butampa urumwa n'igituma ndimo kubivana urabona rero aragarutse hariya ntabwo ariho wavuga ko afite umwanya mutoya kandi ashobora kuba agaruwe n'uko kwishongora kwa Kigali kuvuga ko noneho bakomeye aribo bana muvanyeho
aho nyine numvuga n'iryavuze ivuzi iryabo naryo rishobora kuba ribatera ibibazo bikomeye bamuvanyeho mu gihe cy'ikimo kitarenze mu Rwanda baraselebratinga barishima bati niwe mwanzi wacu wenda advise bamutebera bavuga bati hubwo uyu mugabo yari afite akazi gakomeye kuko turindira national security
biriya rero nibyo bakwiriye kwibazaho ni ibintu bakwiriye kwibazaho uriya mugabo baraziranye icyo kintu nabyo yavuze Kagame yavuze ko afite ubumenyi bukeya rwose bwo gutata n'uyu nguyu nawe afite buke cyane ku buryo wenda bavuga ngo bazagira aho bamenera hariya mu gipolisi cyabo bizabarushye ikindi rero bavugaga ngo abo bita ngo ni abanzi b'u Rwanda ariko iryo jambo umwanzi sinzi igituma bakomeza kuritsimararaho yego ni ibintu byo mu gisirikare bavuga ngo unahanganye n'umwanzi umwanzi niwe abari muri forces muhanganye ariko bibagize ikintu twakomeza kuvuga bagiye bitwa nabo bavuga inyangarwanda inyangarwanda none ubu ngubu nibo barukunda abasigaye bose mutavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ngo nabo banga u Rwanda n'umwanzi wacu kandi iyo avuga wacu ni plure de majesté abavuga ati n'umwanzi wa Kagame n'ubwo uri umuntu udashaka kujya mu Rwanda urumva utarwifuza utarufiteho uruhare nawe nibura kugira ngo ujye kurubamo cyangwa se nibubashe kujya ujya kuhasura igihe ushake wifuza ko wagenda ufite umutekano n'ibyo bakubwira ngo ni ukwanga u Rwanda. Navuga rero bo ngabo muri abo bajyaga bavuga ngo ni baza FDLR abandi bakavuga ngo ni za RNC abandi bakavuga ibindi bitampaye agaciro harya buriya ubu baraye bambutse batashye abo bantu bafunguye umupaka ibyo arimo ibyo basabaga buriya batashye abo ngabo bageze i Kigali ntabwo ndabyumva. Icyo ni ikibi ni icya kabiri. Icya gatatu rero muri ibyo byose bagiye bagira baba birengagiza ni uko niyo ashaka aho umubano mubi nyirabayazana Kisangani n'abasubiza amaso inyuma ntabwo bazasanga ari uko FDLR yari iriyo ari uko RNC yari iriyo ari uko P5 cyangwa P4 yari iriyo ibyo bintu babishakira ngo Kisangani urimo uravuga uti noneho ndabamenasa uzamvuga wese noneho nzagenda wenda turabigeraho no kuri Congo nzagenda mbasangeyo ntawe nzabaza uburenganzira uravuga ngo urafungura imipaka warangiza ukavuga uti nimutandanyiriza imanza izi n'izi n'ibyo wimajina bitariho bizaba rwitwaza noneho ngo ugiye kujya gutera akaduruvayo mu gihugu urabona wenda ahanini ni Congo ariko n'ahandi nicyo arimo kubabwira ndavuga nabo bo mu Buganda. Ikindi rero hari ibintu akunze gukora isesengura akurikije logique ibyo twita bita sophisme haba mu Gifaransa haba mu Cyongereza umuntu ntagukorereza muri ukagira ngo ni ikintu kizima ubibyumva gutyo ukagira ngo ni ibizima kandi yakuyobeje rwose rimwe na rimwe ukaba wabyikiriza we arimo aravuga ngo agiye gutata ntabwo yakohereza bariya abantu n'abasaza n'abakecuru n'abana kuki atarimo bashyira imbere se noneho intazi zikaza ari ebyiri ari eshatu ari enye ukohereza igihumbi muri bo 50 ari intasi nuza gukemuka kuvuga ngo ni abantu bose barimo kwigendera icyo ni kimwe nanone ni icyo hari ubundi bagiyeyo bajya gukora iki bajyanwa n'icyo nabo basaza nabo bakecuru bagiye bagiye gukora iki abo ngabo bagenda bajyamo bajyanye n'izo ntasi bagenda bagiye gukora iki bajyanwe n'iki bahunga amahoro bahunga umutekano bahunga iki inzara n'itotezwa no gufatwa nawe muri icyo gihugu icyo ni cyane none se iyo uvuga ngo abanyarwanda bandi bari muri Uganda hari abanyarwanda bangana iki kuki Uganda idafata abo bantu bose bavuga nabo abanyarwanda mugende bohereza iyobewe ko hari abanyarwanda b'abaganda ubwoko bw'abanyarwanda baba muri Uganda muri bari abafumbira abandi bose iyobewe ko hari n'abandi barangwaho benshi kugitabayora ngo bohereze bose kugita abafunga nubwo yabura aho bafungira ibidamani benshi hari hafi nibura miliyoni abo banyarwanda none se babohereza bose ntabwo ari byo baragenda bakareba abafite ibikorwa by'ubutasi naho ubundi bitabaye ibyo babasubiriza abanyarwanda aho ngaho bose uko bakabaye ibyo rero nabyo ubwabyo barababwira bati ntabwo tuzohereza harya baraye bafungura umupaka bari bohereje bangahe abanyuze gatuna bari bangahe
muri rya
joro hafi 50 nyine ntabwo bivuga rero ko uwo bazakeka ibyo bintu by'ubutasi bazavuga ngo barabirekeraho ngaho bazakomeza bakorane naho ahubwo babohereze kurushaho. Ikindi rero ni ibi byo kuvuga ngo barafungura umupaka ni ibi byo kurebana ku maso bikabaye bya covid ariko ntibemerewe ari uko bakora kugira ngo bascrutininge barebe abo bantu bakenguze neza barebe abinjira n'abasohoka bitwaje covid ngo niba barimo kureba bagiye bati niba rero yari yarafunze umupaka avuga ngo noneho byarangiye ni ibi byarangiye nizo zangajoma niba bemera yuko batazakora ibyo bikorwa by'ubutasi kandi akaba atemera yuko ari byo nanone akaba akomeje kurahira ntabwo bizoroshya yuko uwo mupaka wafashe inisiyative yo gufunga wowe ubwawe uvuga ngo urafungira na iyo hari hinjiye abasirikare bangahe kuri iyo mipaka ya za gatuna ubabuze uragereje gufata abaturage bibi muri muri ivuga ngo no muri bo bateye kibiki urumva uziko bavuze ngo harimo hari ngo nabo muri za P5 nabafatanyije na za Rudd
ariko habaye scenario nyinshi cyane bakira mu rukiko ngo ngo P5 ngo niyo yakoze ya bintu byose
na nibiro rini bira urumva ibyo rero byose
ariko ministre niba ari mateke
mateke bakamugira ko nta iteka ntabura muri ibi byose we namaze iminsi atajyambye agarutse
uwitwaga ministre harya byita ngo iki White African Community umwuzukuru wa Ngurube nyine cya gihe n'abantu ukuntu mateke ari wakomanze kiriya gitero ngo kuri telefone akakiyobora muri Kinigi Kagame nayo bisubiyemo uyu munsi nyine avuga ngo abo bantu ngo abacitse ku icumu basi Bugande ngo barabafata bageze ngo bongera basubiza muri Congo ukumva iyo propaganda nyine byavugwa n'udugireye ko telefone za mateke yayoboye urugamba kuri telefone ayobora abo bantu baje mu Kinigi ukavuga uti ariko usibye bwa buginga yavugaga ha biragaragara ahubwo ko aribo baginga
none se kuki batagize batafunguye umupaka mbere ko mateke atasubiye muri guverinoma atari muri guverinoma kuki batawufunguye mbere ko bari barindiriye ko ngo abo ngabo basubiye se bazaba bazanira ngo nicyo cya urumva iyo babeshe barakomeza bakabeshya ni bya bindi byo kuvuga ngo indege ya Habyarimana yahanuwe n'abasirikare be akaba aricyo gihoraho ngaho usubiramo byisuramo inshuro nyinshi wenda kuzagera ngo gifate ariko ntabwo abantu bose bahumye amaso ndatekereza ko
aho ngaho wenda gato kubera ko muri imyaka ya 90 inkotanyi zitera zateye ziturutse muri Uganda abenshi barambwiye bati ujye unakibutsa ntabwo umupaka w'u Rwanda wigeze ufunga n'umunsi n'umwe usibye ko inkotanyi zageze aho zikontora muri biriya bice niba ariko bimeze simbizi ntabwo napfa gukurema ibyo ntazi ariko bavuga ko umupaka utigeze uhagarara wari urujya n'uruza ese ni ukubera ko inkotanyi zari ziri muri iriya zone
utekereza ko arizo zari zagiraga se arizo zitanga umutekano iki ni cyo ni uko urujya n'uruza rwarakomeje shyiraho ziriya za groupe d'observateurs militaires bazitakoraga neza bajya kugira ngo barajya gusura ku ruhande rw'Ubuganda bakababanza kubabuza kuba bari aho ngaho kuzageza igihe cyose bazabanza gukora gusibanganya ibimenyetso none bakabwira ati mushobora kuza hano harahavuye baragize gute
ariko urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byarakomezaga bikagenda
byarakomeje rwose nta byabaye
No,
donc ibindi ibyo bavuga rero encore une fois niwe nyirabayazana ndavuga u Rwanda Kagame niwe Rwanda ni nawe naramuka avuze ati umubano ugomba gukomeza kwa mwiza icyo gihe akirinda ibyo bikorwa byo gushotorana byo kwanduranya ku baturanyi bazabana neza kandi ibyo bintu birakenewe abaturanyi bose ndavuga abaturage b'ibihugu byose bituye muri ako karere bakeneye uwo mutekano
kuko icyo kintu kiza kirakomeye kuko ntabwo nari nzi ko ibicuruzwa byakomezaga gutambuka ku mupaka mu gihe kiriya myaka 4 y'intambara Kagame niba yabyivugiye badeo ati navuze ko umupaka utagomba gufunga bivuze ko n'icyemezo cyo ku giti cye atarebe zina miliyoni z'abanyarwanda zitaka ubukene zitaka imibereho mibi kweti mupaka ndawufunze nyine ni njye uzawifungurira je mpfu ibyo muvuga bica ku mupaka biza mu gihugu nk'ibiribwa n'ibindi byose bavuga yuko ku mupaka wafunga ibiribwa byazamutse ku isoko ry'u Rwanda ubushomeri bwarushijeho kwiyongera abajyaga gupagasa muri Uganda bahuye nyine n'urupfa gusenya ubukene bukomeza kuba kunuma urumva umugabo umwe ashobora gufata icyemezo cyo gutera bombe nucléaire mu banyarwanda 12 akabarimbura bikarangira
none se ntubireba ubu ngubu igihe aje kwisobanurira muri biriya nanone ndavuze muri iri jambo nahoze nkubwira ko ameze nka State of the Nation nibwo atangiye kujya kubabwira biri muri za Bode Regado n'ibyo arimo kukubwira biri muri Centrafrique n'ibyo arimo kukubwira hirya no hino urumva ibyo byose ni ibintu yagombye kuba yaranababwiye mbere ariko kubera ko ari bufata icyemezo aho ashakiye hano wajya kumugisha impaka wamugisha impaka yamugira nk'uwejo
nabonye wa mujyana mu by'umutekano nyine kabarebe nyine bareba amezi nawe nkutazi ibyo arimo gutega amatwi wa mugani nta inama yakamugiriye nkuko ubushize Kayumba yabimbwiye ati kabarebe ntashobora kugira inama Kagame wewe bitwa ngo ni umujyanama we mu by'umutekano Kagame akavuga no sense nka ziriya akigamba ko bazajya mu bindi bihugu kurwanirayo ibihugu binyine bikikije u Rwanda bikumva ko byatekana uriya mugabo agomba kumufata kuribuka igihe cya Saddam Hussein muri ya myaka za 1994 yahora arigamba nyine ko azakrashing umuntu wese uzagerageza kwegera iwe ariko byagenze byabaye amateka
iriganda wenda kubwira ko intambara ya indikara ihariye mu karere intambara ya indikara rwose uko aza nabyuka nabi akavuga ati hano hari abantu barimo gukora imyitozo yo kugira ngo azatere u Rwanda aravuga ati genda ashaka kujya iyo ntambara nzayirwane hariya nihabyuka haruje gufata magendu y'amakampani ye ivuye aha naha azavuga ati ni interahamwe ni za FDLR ni za P5 ni za FNL zirimo ati ngiye gutera intambara ashaka inzira yo kujya y'ibyo bisahu avana hirya no hino ni ukuvuga rero ko umuntu ni ukwitondera kuko ibyo yavuze byose ngo urashaka kuzana amahoro byahanaguwe na biriya bintu byo by'ibikangisho byo kuvuga ati noneho ngiye intambara ndashobora kuyijyana hariho hose nta niho ngiye kubibaza
twumviye odiyo biri muri iyo odiyo noneho tube twabiganiraho n'abandi bamaze gutega amatwi kubatageze wenda amahirwe kumva ibyo tuvuga hano mbere y'uko dukomeza tuganira kuri iyi ngingo nyine igaragaza ko ngo agiye mu rugamba rwose yambara itabaro
bya DRC ngira ngo uyu munsi nabambyihoreye nkazayibabwira ubundi kuko bishobora kuba birebire cyane ariko nabyo turabikurikiranira hafi umwanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa igera 25 aracyahari ku buryo ndetse ibikorwa ubundi byashyizweho bivuga ko bigiye kurwanya icyo kibazo bisa nk'aho ari ikibazo ahubwo bakireze kigakomeza kigakura ngira ngo nabyo bishobora kuba birimo gutanga akazi k'abantu bamwe mu bihoreho abantu babyishyurirwa ngo barakemure icyo kibazo naho ntabwo nshobora kumva na rimwe ikibazo gishobora kumara imyaka 20 ningahe kiratwara miliyari 40 ingahe z'amadolari ariko kigakomeza ari ikibazo kiri aho ngaho ubwo urumva ko hagomba kuba hari ibintu bitumvikana mfite ko nabisobanura niyo mpamvu numva ntashaka kubitindaho cyane ariko icyo nari bugarukeho ni ukuvuga ngo ibyo byose ari byagiye bituruka hose mu karere nayo maze kuvuga bigenda bikamara imyaka 3-5 bikagaruka bikamara 3-5 bikagaruka bigahora bidushyira ku nkeke nk'u Rwanda wenda bizakomeza simbiza ariko icyo navuga kandi mugomba kuba muzi ni uko duhora twiteguye guhangana nabyo byo nta kibazo ntibitubuza gutera imbere ko bikwiye niba ari kuzabana nabyo gutyo igihe cyose tuzabana nabyo dukore ariko ubundi twebwe twifuza amahoro hano mu gihugu twifuza amahoro mu karere twifuriza buri wese amahoro ntawe twifuriza umutekano muke nta n'uwo twifuriza amahoro make ariko utwifurije intambara nayo turayirwana ibyo nta kibazo rwose dufite abanyamwuga babyo babikora uko bikwiye aba hano aba n'ahandi cyane cyane ndetse kubera twebwe ko turi agahugu gato ubudokitirini yacu aho umuriro uturutse niho tuwusanga ntabwo dutuma ujya ari hano kugira ngo kuko turi agahugu gato nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo tuzarwanira aho intambara yaturutse bo bafite umwanya wo kurwaniramo niko bigenda ikintu nakongeraho ni uko kubera iyo mpamvu hari abantu b'iterabwoba nabo twafatiye hano mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba iri muri Congo yaba abantu bita ADF niyo mpamvu ADF ari ikibazo ubundi cy'akarere it's a regional program it's not one country's program or two so twasanze abo bantu bakorana n'abo bantu bo muri Congo bafite ibikorwa bashaka gukora hano mu Rwanda ariko twabafashe mbere y'uko babikora ndetse bakavuga ko icyo babikoreraga ngo ari uguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkaho ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanze amaso ni ikibazo cyo muri Congo nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka turacyari muri izo stage zo kumvikana zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora twaba twumvikanye twaba tutumvikanye umutekano w'u Rwanda ni priority kuri muri priority zose tugira umutekano niwo wa mbere uzi imbere kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano rero bakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya bahitamo gukoresha media zo hanze abantu bandi baba hanze bakajyaho bagashyushya abantu imitwe gusa bakagira bate ndetse bakaba u Rwanda baruhinduye igikoresho igikangisho bahora bikangisho wayo Rwanda bateye umutekano muke u Rwanda human rights Rwanda dictatorship Rwanda that has become bad music we ignore and just talk to a brother. Yotuza kubitega matwi ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu ngubu. Turabireka bagasakuza ariko twebwe dukora ibikorwa and we let people argue with the facts. Yes. Now with that tujya kwa arguinga buri kantu kose ngo wageze utya twisobanuraho, okay. Iyo dufite umwanya twisobanuraho. Akira umwanya ukantuka nkakwihorera ubundi nkagusubiza bibaye ngombwa. If you want to fight, we fight. So that's the problem. Nuko kuri twe iki kintu cy'umutekano abantu they joke when they think we hari abantu ubona bose bahanze of course n'ibihugu bimwe bishaka kubashyigikira ariko bigakorwa n'isoni erega nabo bashyigikiye nabo bakoze isoni bakihisha inyuma y'abo bantu rero bakavuga ko ari abantu baburijwe amahoro na Kagame ndaho ngiye no ku internet usanga nzwi ko ari umuntu ubuza abantu amahoro njye ntacyo bintwaye byose uzageze unsange nta kibazo n'abo tubabarira hano bamwe bari bari mu buroko bafunze bari aho b'abajenosideri nabo barangiza yasohoka kaba muhinduye umudemokrati ngo ni umuntu urwanira freedom uri umujenosideri urwanira freedom n'abantu barakubabariye asanga karimi karavuga gusa ibyo ntacyo abo bandi bose bari aho bari hose buriya bazarinda basaza nta twibereye hano twikorera natwe buri wese imyaka ye iragenda ariko iyange izagenda ndi mu gihugu ndi munyine izagenda gusazira iwawe no gusazira bita kwangara mu kinyarwanda murakize gusaza wangara ngira ngo hari buriya n'abemera imana nibagerayo imana izababaza ngo kuki wangaye wangazwaga ni iki we
Karve Chondo wakumva amagambo y'uyu mugabo ya kwibaza byinshi hari ibintu bimwe arimo gusubiza bundi atarakwiye gusubiza nk'umukuru w'igihugu ahubwo bigaragaza ko aba yatannye bimwe tuvuga ngo hari amagambo avugwa n'umuntu ukabona ko ari umuyobozi ari statesman ufite principe trine nk'iriya doctrine avuga RDF igenderaho ni doctrine ya terorisme kubera ko arabyigambye ahangaha ibyo bazakora mu bindi bihugu kwambayisa ibihugu bakajya kwica abantu bakajya guteruriza abantu ibi turabizi gushimuta abantu iriya doctrine rero ubundi yari ikwiye no kurwanywa n'abanyarwanda bose ntabwo bikwiye kuba uri muri opposition cyangwa bavuga ko utavuga rumwe n'aka gatsiko k'i Kigali umuntu wese arikwiye kubyumva arikwiye kuvuga ati no siyo myitwarire y'umunyarwanda siyo myitwarire yo muri kigenzana tugezemo kwigamba ko wajya gukora ibintu nka biriya ikindi ntanavugamo ni uko avuga ati ngende umuntu mubi cyane njya ku mbuga nkoranyambaga hano hanze baravuga ubushinjara bwa ati banyita Hitler barandrowinga katune bakanduka bakanya byuzinga they abuse me every day urabona ko Kagame ikintu cyose twaba dukora ahangaha agifata kuri Evo yuko kiri seriye ntavuga jokinga n'ibintu bye byose abonye twese abona ko turi haduyi kuri we niyo mpamvu ibintu asigaye abyiyumvira wa mugani Profesor Kamba nawe ivuga ngo mushinga nkagira ngo namakabya nkuru ariko evidence tuma turazibona ngaha kaga avuga ati ugiye kuri internet ubona ibi ugabona ibi ntabyibonera aha ngaho ndagira ngo wenda numva kubibona abenshi basanze harimo gutegura intambara ku gihugu cya Congo muri Congo hari ibintu birimo kuvuga amagingo ya hari ya ntambara ya ADF muri Kivu ya ruguru za Ituri n'ahandi Kagame ngiye gushimangira ko abantu bafatiwe mu Rwanda abantu bafatiye mu Rwanda bavuze ko n'ubundi bajyaga no muri za Mozambique bavuga ati hari abantu babaye hano mu Rwanda kuba mu Rwanda no gufatirwa mu Rwanda ni ibintu bitandukanye ushobora gufatirwa mu Rwanda uri muri transit ugafatwa ariko ushobora no gufatirwa mu Rwanda ubaye kuko waravuze ngo hari abafatiye hano mu Rwanda bivuze ko babaga no mu Rwanda urumva bavuze ibintu byinshi cyane kuri Congo ariko cyane cyane guhuza ADF na FDR n'indi mitwe muri Congo kugira ngo agire impamvu yo kuvuga ati umutekano ngirugarijwe kandi bitewe n'uko agahugu kacu ari gato ntabwo tuzemera ko uwo muriro wakira ngaha tugomba kubasangayo Gervetion nk'uko yabikoze 96 nk'uko yagiye abikora n'ikindi gihe n'uyu munsi erega ntigeze abandi kirageke muri Congo ijambo riryanye kuri ingingo
urakoze Serge wenda ntari nagira kuri icyo cyo muri Congo hari amagambo nk'uko wari ubuze nsanze akabije rwose atarayakore kuvuga kuko nabi biramureba ubona ngo turi hano hanze ngo turangara ndabandi kujya kuvuga ngo bamwe muterura amakarito ngo mugira mute none ngo abantu basaza barimo kwangara ni amahitamo yabo se harya ko yajyanye n'ababyeyi be bose bava mu Rwanda bajya mu Buganda baratashye bose
kuri yose yaguye hanze yangara
urabimvugije urari kumureka icyo kibazo akazaba ari bikisubiriza urumva n'abandi niba umuntu yumva ko umutekano nawe utahagije we yavuga ati ndakizwe n'amaguru ntabwo ari hanze ubu ngubu aribo ba mbere imbere yabo hari abandi kandi yari afite abantu bo mu muryango we uhereye no ku mubyeyi w'umubyeyi ibyo rwose ngira ngo aravugishijwe avuze ibitari byo bidakwiriye kandi akabivuga aseka agakubita agatwenge mu bintu bikomeye
asigaye yemera ko nawe azapfa cyangwa azatabaruka ati nzasaza iminsi yanjye iragenda ni amagambo asigaye akoresha ubundi atarajya akavuga mu minsi yashize
biri yarigaruye naho ubundi yatangiye ameze nk'aho ari ntacyo azaba ariko ageze aho ngaho aravuga ati akabije arigarura nawe atangira iyo nteruro avuga ngo azagwa mu Rwanda ngo nta abandi aje kubigorora gahoro arangije kuvuga yuko azatura nk'umusozi n'ibyo yensiniwaga kandi ntacyo azaba abari hanze bazapfa bashire we asigara aho ngaho wenyine nibyo yatangiye avuga aza gukosora ikindi rero nyine tugarutse kuri ibyo birambo byo muri Congo Congo arashaka kujyayo ku ngufu nababwiye ko hariya muri kiriya gihugu amafaranga atangiye kuba makeya agomba gushaka impamvu zose zishoboka zo kujya gushaka ayo mafaranga arimo arafata ADF akayifatanya na za FDR ntibifate ntibihambira ntibifate akongera akazanamo abo bantu ngo bavuye bafatiye mu Rwanda nabo bafite n'isano nabo muri Mozambique ntabashe kutubwira yuko ari agahugu gato yagiye kurwanya abo bantu muri Mozambique ari cyamujyanyeyo ibyo ntabyo avuga aravuga ko abo bantu bazajya bajya kubatera iyo bashye aka hari naho yaje kuvuga nyine avuga n'ingabo z'u Rwanda nyine gituma zijya muri Centrafrica zijya muri iyo ngiyo muri Mozambique nk'aho ikibajyana ari ukujya kurwa gushaka umutekano w'u Rwanda iyo ngiyo ukurikije ibyo arimo kuvuga no muri iyi disikuru no guhuza amagambo ye n'ibikorwa bihari bya kimerisonere amafaranga rero n'icyo gikorwa bya kimerisonere yasobanuwe neza ko batazataha none haje ubundi kuko nta n'icyo bitwaye hariya nibura ibyo binjiza ntaho byaba bihuriye n'uko baba baza bakicara ahangaha bakirwa bicara yiciye isazi mu jisho nibwo atangiye guteguza abanyarwanda ko bazagumayo ari bya bindi byuko ne utifuza ko numutekano wazaza muri biri ya bihugu bazahore bagukeneye umumersoneri mwiza indi rero ibyo byo kubona ubusanzwe arimo kuvuga ngo bamaze imyaka myinshi muri Kongo twageze kujya kubivuga kuri radio za operation zose zabaye muri Kongo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda rurimo rumvuga ngo rurimo rurarwanya abanzi barwo bayeze we hari abantu bashekeje mu kanya kashize bambwira bati bavuga umwanzi bati nuko mutasobanukiye neza no gusa mu bwonko bwiza bw'ubwonko bwa Kagame ngo aravuga ngo u Rwanda yabivuga ngo tugonze kubivuga u Rwanda ni Kagame bati Kagame ni u Rwanda niba abaturage bataka Kagame ntabatabare niwe mwanzi w'u Rwanda yagombye kubuye yumva ko ari we mwanzi w'u Rwanda ibyo byo kutabatabara ngo bakize inzara n'ibindi nk'ibyo byo navuga rero yuko ibyo byo kugenda avuga ngo arajya gushaka abanzi ajye kubarwanyiriza iyo bari yatubwiye ko aribo yagiye kurwanya muri ntuza muri Central Africa ntiyatubwiye ko aribo barwanya muri Mozambique ntiyatubwiye ko yagiye muri Congo avuga ngo arajya kujya kurwanya abo banzi ahubwo akagenda ajye kurambika amajanja ku mabuye y'agaciro ya Congo n'ubu ngubu batangiye tubivugana kare kose icyo ashaka ni ukugira ngo abone impamvu niyo yaba ingana ururo kugira ngo ajye muri Congo ikindi rero abo bantu bose azirika kuri ADF byaragaragaye ko niba hari umushyigikiye ADF niwe ndavuga ni Kagame nta wundi none bakajya kurwanya ADF ndavuga ingabo za Uganda zikajya kuyirwanya ni nko kumurwanya nawe ni umutekano muke akavuga ati ndagira ngo tuzajya kurwanira aho ngaho njye kurwanya ADF ariko sinzahava noneho se tufate nzicara aha ngaha nanone ndambike ibikowa ku mabuye y'agaciro ya Congo impamvu rero zo gushaka kujyayo zirahari arimo arasa n'uteguza avuga ngo ni umutekano mukeya ngo ni ukugira kutaritora tuza hirya no hino igira icyo nuko agira ngo subire muri Congo uko byamera kose ahubwo buriya n'ejo mu gitondo wajya kumva ukumva ariyo naho zinseka hari abantu bansetsa banareba uriya Francois Beya inzego z'umutekano za Congo zataye muri yombi harimo n'abatekereza ko yari n'inshuti ye bavuga bati niba hari n'ikibi yakoraga ni ukuvuga ko yabanje kuvugana n'uriya mugabo wenda nabyo muze kureba neza nabyo muze kwitegereza neza nabyo birashoboka ko niba hari imiti imishibuka yari yateze hariya abandi bakaza kuyibona ntabwo mbizi encore une fois ntabwo gukora commentaire zikabije ku kintu ntabonye ariko nivugiraga ibihwihwitwa hirya no hino ariko bishobora nabyo kuba byaba bifite ishingiro Congo rero arayishaka azi ibyo yavanyeyo nta kuntu atakomeza kujya kwisihingayo ubu nta mpamvu zihari ari bushake ibyo ngibyo uhoze utwibutsa bya Mubarak yuko agomba kurwana iyo ngiyo kure aka gahugu ni akantu gatoya ntabwo dushaka kuko azaza intambara hano ibintu arimo kuvuga arakubita hirya agakubita hino ariko ikigaragara ari ukujya gukanga ibyo bihugu gushotora nayo gushaka inyendezo yo kuba yasubirayo
urakoze cyane Gervais Condo kiri naho ngaho muri iki cyumweru gishize nibwo Uganda yongereye ingano y'abasirikare babo muri Congo ntabwo nyine ntabwo biba byakirwa neza ku ruhande rw'u Rwanda nubwo kaga wumvise ko avuga ko ikibazo cya ADF ari ikibazo gihangayikishije ibihugu byose muri regio kandi bakaba bataramuhaye invitation yo kujya gufatanya nabo kandi ku rundi ruhande muri Sud Kivu Perezida w'u Burundi yashimangiye ko ADF ikorana na Red Tabara kandi Red Tabara sponsor wabo ni Kagame ubwo urumva ukoze rero iyo connection iyo mitwe nta kuntu wavanamo Kagame muri Red Tabara nta kuntu wavana Kagame muri ADF ngo musige muri Red Tabara kandi Perezida w'u Burundi ashimangira ko bafite amakuru ko abo bantu bombi bakorera hamwe
ni ibintu byumvikana none se ibyo ni ribanga rizwi na bose kwa shiki Red Tabara ntawutabizi ADF ntawutarabivuze none se ibyo byo kujya kwiraza inyanza hose ngo guhakanire ngo ntahuriye nabo ngo nibwo abantu bazabyemera ntabwo ari byo niba yavugaga ati mumbwire njye kurwanya iyo redi tabaranye ifashe abarundi cyangwa se n'abanyekongo tubivaneho itazajya guteza umutekano muke ku baturage wenda twakumva abivuze ariko niyo yabizana aho ngaho abanyamurenge bazi ibyo abakorera n'iki byose sinzi ko bakwifuza yuko umuntu yayunguka ari numbuza abanyamurenge ndashaka kuvuga n'abanyekongo muri rusange urumva ntabwo rero ririya jambo uretse gusa umuntu uteza ugwega no kubabwira abantu ati nditeguye ndashaka kujyayo ninjyayo muzavuge ko nari nabivuze nta kindi cyari bigamije ntabwo ari ukuvuga ngo arashaka amahoro ko urumva ngo n'umwifuriza intambara ngo azayimugabaho abamwifuriza kwifuza urumva umuntu uri muri Amerika umuntu uri muri Canada akavuga ati cyampa intambara ngo ibeho nawe ngo azayimugabaho bazavuga bayibitero
ni ikibazo wari ukomeje kuri François Béa ku nshuro ya mbere leta yageze ikivuga uyu munsi guverinoma ya Congo porte parole Kasongo Mwama niwe wagize icyo atangaza ariko nabwo mu gihe gito cyane agira ngo akabume situation muri capitale bavuga yuko arrestation ya François Béa igaragaza ko hari amakuru nyine agaragaza ko ubutegetsi cyangwa inzego z'ubutegetsi zari zinjiriwe cyangwa zigiye guhungabanywa nubwo badasobanura uburyo byakozwemo ariko urabona yuko bafite za indisi niyo bavuga ko enquete zirakomeje na investigation hari n'amatelefoni agiye numva arimo gushakishwa cyangwa njye nari nasobye ni wenda yaganira kandi abantu bo hanze birashoboka rega birashoboka ko yagiranye telefone na kaga wa mugani yanashoboka ariko porte parole guverinoma rero yatanze garanti ko ibintu byose biri kabuma ariko barimo gukora investigation kuko umutekano w'igihugu bigaragara yuko wari on danger
niko nabyumvise nayumvise iyo clip yabo y'uwo muvugizi baravuga ko hari ikibazo cy'umutekano w'igihugu ko rero iri agence nationale de renseignement nako niko akomye kuyita ANR agence nationale de renseignement ko ariyo ifite mu nshingano zayo gukora iperereza nk'ibyo ngibyo n'ukureka bakazakora nawe bakazatubwira icyo wabonye nta guspekura kuri biriya byo nuko ibyo ari byose niba yari afite ubucuti cyangwa se umubano n'abantu bo mu Rwanda nk'uko bamwe batekereza ko yagize n'uruhare rwo kugira ngo abashe kwegerana na Tshisekedi niba ibyo bavuga ari ukuri niba abantu bibuka uko byari byagendekeye kamere nabonye ejo bundi bamubabarira aragenda ajya kwivuza ariko kuba baramufunze burya ntabwo abantu b'i Kigali babyishimiye na gatoya ndatekereza nk'abo bakabarebe cyangwa se na ba Kagame noneho akaza n'uwo nguwo ushobora gusanga bitabaguye neza bitewe n'icyo bari babitezeho ariko encore une fois reka twakora speculation
ariko tayimingi ijambo rya Kagame no kugaragariza Kongo ko yiteguye rwose kuyisubiramo mu gihe tension ku Kinshasa polisi nationale imunsi yatanze communique nayo umuvugizi wa polisi agerageza gukaruma population abwira ati mwese muri tranquille nta kibazo gihari ni nayo mpamvu na porte parole ya guverinoma nawe yaje hanze kugira ngo agire icyo abwira abenegihugu ba Kongo ariko nanone ku rundi ruhande Kigali mu Rwanda Kagame arimo aratunga agatoki muri Kongo ko hari igihe bizaba ngombwa kwigirayo atarinze kubasaba autorisation nabuze mbona abanyamakuru rero b'abakongomani batazi n'ikinyarwanda ariko barabifata mu cyongereza bakabishyira mu iringara ubu Google yaratworohereje ufata ururimi ugatindura mu rundi ugahita utuma icyo umuntu yavugaga abantu bavuga iringara pili batazi n'ikinyarwanda na gato barimo kwandika ibintu Kagame arimo kuvuga live
wow
bigaragaza
ko ngo azahavana imbwa yiruka zakura imbwa yiruka nakomeza agerageze
nyemerera mbere ko dusoza hari bagenzi bange bifuje ijambo sinzi aho gitegereje
ariko hari ikintu bari bavuze muri biriya by'intuza ni bagira ngo yera tubi
nicyo ngira ngo tujyeho mbere kuko hari abayimbwira ngo wenda baza icyo bakubaza cyangwa komantari bakora nagira ngo ndebe bagihari ku bintu bireba na feri ya rutesa bagina mbere yuko tuza kureba ku bintu bya Israel gatoya urabona ko aba diplomati aba nyapolitiki hano muri Amerika wenda twavuga kuri Castro hano mu ntara ya Texas na bagenzi be barimo barashyira pressure basaba yuko proses bagina yarekurwa ibyo bintu wabikurikiye wenda amagambo ye cyo cyubwiraho
ya Serge na birabutswe urabona ari abanyamategeko ndavuga abashinga amategeko ba hano ribuka bageze kuri 37 bigeze kwandika ibarwa bandikira I Kigali babwira ko umuntu wabo bamurika agataha kibigeze bakoraho bararinze barinda bageze ejo bundi aho bamukatira imyaka 25 hanyuma hari uwo mu depute wo muri Texas yitwa Joaquim Castro hari nundi ngira ngo uwo muri California witwa Young Kim bombi rero bagejeje kuri su komite ireba iby'ububanyi n'amahanga muri Congress basaba yuko wenda umuntu yanabireba dayoje ibyo kuko ntabwo ari byinshi icyo iyo resolution yemejwe none bayitoye none ndavuga iyo su komite yayemejwe uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri ikavuga rero iyo myanzuro barasaba guverinoma y'u Rwanda guhita barekura Paul Rusesabagina bashingiye ko ari umuntu ufite ibibazo don humanitarian ground bakamureka kagaruka mu mutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma barasaba guverinoma y'u Rwanda nanone gukora ku buryo Paul Rusesabagina abasha kubona imiti ikwiriye abaganga bashoboye kandi bakirinda icyahungabanya ubuzima bwe haba ku mubiri haba no mu mitekerereze bakasaba yuko bagasaba Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika ko mu byigirana byose na guverinoma y'u Rwanda bagomba kuzamura ikibazo cya Rusesabagina bakagihora bagishyira imbere kandi bakayotsa igitoto kugira ngo ifungure Rusesabagina bitewe n'ibyo bibazo afite by'uburwayi hanyuma ndetse bakifatanya n'umuryango we cyane cyane kuba ntacyo bakora ibishoboka byose kugira ngo Rusesabagina agaruke mu rugo iyo rero iyo komite yabayijyanyeyo ishyigikiwe n'abandi ba representative harimo uwitwa Mix n'uwitwa Mark Gavin uwitwa Wade Herman Phillips na Sakowski bari bayishyigikiye ari abasponsor b'iyo komite nukuvuga rero ko icyo kere gikomeje kujya kuri bagishyira kuri Leta y'u Rwanda ndabizi bazakomeza babyirengagize ariko ntabwo bizapfira aho ngaho
icyo
kere kiracyahari
birahari kandi ndakeka bizanakomeza ntabwo bishobora guhagarara nkuko Leta y'u Rwanda wenda ibyifuza ariko reka tubitege amaso tugakomeza tubikurikirana nyine turebe niba bizagira umusaruro mu minsi iri imbere ndagira ngo turebe ku kibazo cya Israeli na application yayo cyangwa abayikorera advocacy ku buryo yakwinjira muri African Union ni ibintu mwakurikiranye kuva kera n'ubu gikurikirana kandi numva twarize kubiganuka muri ko atari ikibazo cya vuba ahubwo ni ibintu bimaze igihe biriho Leta y'u Rwanda ikomeza kugaragaza nk'aho ifite inyungu mu gihugu cya Israeli iriya ngingo ejo bundi mu muryango wa Afurika z'Ubumwe ntabwo iriya ngingo yabashije kuganirwaho neza ahubwo bashyizeho komiti igomba gukurikirana kiriya kibazo gikomeze kigi ese uteka yuko byagenaniranye kwigwaho ngo birangire kubera iki bisa nk'aho basanze ari ngombwa kugira ngo bashake ibihugu bikomeza kubikurikirana bibyigaho kuruta kuba bafataho umwanzuro kuri icyo kibazo
Serge nkuko arubivuze kira kibazo kimibanira Israeli na Afrika ni ikintu kimaze igihe. Hari byo ntambara y'iminsi 6 yigeze kuba hagati ya Israeli na nyina na Egypt hanyuma
hari muri mwaka
1967.
Eh. Okay.
Donc noneho ubwo ngubwo
twaravuka rwose.
Ba nibyo. Eh. None ba yabaye nk'umurabyo rwose baragenda babombarda indege z'aba Israel z'aba abanyegiputa bitari zahaguruka barabanetralizana nk'abukanye. Noneho bigarura rero na Sinai yabo. No, ubwo umubano wari ukomeza kuba utameze neza biza kugeza muri 73 anone habaye intambara bise ya Kipur ni nka Ramadan. Harimo rero ubwo Egypt, harimo Syria, ari byo bihanganye na Israeli, uko bateye gukanya basa n'abatunguye Israeli, ariko nyuma y'iminsi mike biroganiza iragenda noneho irabatsinda. Niko kubatsinda niko navuga, basubiza inyuma rwose iragenda yigarurira inkombe ziriya Canal de Suez, ifata imisozi ya Golan, ifata n'ahandi. Ibyo rero ibihugu by'Abarabu byahise biteranirwa ni muri 73, noneho biza nyine kwamagana icyo gikorwa cya Israeli, biza ndetse no kwiyemeza ko bigiye kugira umubano ushingiye ku bukungu na politike na n'ibihugu bya Afurika. Icyaje gukurikiraho rero icyo gihe ni uko bamaze kwegera ubwo Algeria buriya ni wenda tuza kuzakora kuri biriya bihugu nyine birimo kugeza Vega bivuga ko bije bidashoboka. Yanabwo yatumije inama y'ikitaraganya, baza rero kumvikana ko ibihugu byose bya Afurika bishingiye ku bufatanye na leta ya Palestine na cyane cyane na ntuza na Egypt, ko biciye umubano mu rwego rwa diplomasi na Israel. Icyo gihe bamaze kubyemeza ngira ngo ni ibihugu nka bibiri Rwanda bitatu, harimo ndibuka ko harimo Malawi, Lesotho na Swaziland, ibindi bihugu byose byari birimo hafi 40 bicana umubano na Israel. Ariko ugakomeza kumva ko harimo icyo kibazo cya Algeria yari bihagaze imbere. Hari n'ikintu cy'igiparu, ntabwo ari igiparu, ni ijambo mu buti ugeze kuvuga ujya wumva n'abantu yabijaga muri Nations ni avuga yuko basobanuza igituma ukuntu yari ifitanye umubano mwiza utagira amakemwa na Israeli, yaba yagezeho nayo ikagenda ikajya gucana umubano nayo. Uwo buto arababwira ati burya hagati y'inshuti n'umuvandimwe amahitamo aragaragara. Inshuti yari inde? Yari Israeli. Umuvandimwe yari Egypt nk'igihugu cyo kinyafurika, icyo yasobanuraga. Byabaye aho ngaho rero nyuma muri mirongo inani na kabiri bamaze kugirana amasezerano yasinyiwe ariya aho bita Camp David hano hirya hano muri Etats-Unis. Byabaye ngombwa rero yuko muri 78 79 baza kuvuga ko bagaruye umubano ko batazongera basinya amasezerano, nyidomba bamaze gusinya amasezerano Israeli na Egypt bongera gufungurana za ambasade. Bigeze muri 82 Zaire ya Mobutu nayo igihugu cya mbere cy'Abanyafurika cyongeye kugirana umubano na Israeli, abandi bacicaye aho ngaho bakamubaza bati se bite mu butu wowe wongeye kujya kujyana umubano na kiriya gihugu cya Israeli kandi ibihugu ntoza cy'ikibuga cy'igisoteza abapalestiniye mu butu nanone arababwira ati twebwe twahacanye umubano kubera solidarite twari dufite na Yesu none ubwo ije butera iyo yafashe iya mbere ikagenda ikajya gusubukura umubano wayo na Israeli nta mpamvu yiwe yo kugira ngo mbe nahagarika ibyo bintu gusa hagati aho ngaho icyabayeho ni uko nubwo bari baracanye umubano na Israeli ibyo bihugu byo muri Afurika kuva muri 1973 kugeza icyo gihe muri 1970 ibicuruzwa byo biva muri Israeli bijya muri Afurika byiyongeyeho nk'inshuro ebyiri n'igice bacanye umubano mu rwego rwa diplomasi na politiki ariko mu by'ubucuruzi bisa n'aho byakomeje birakomeza rero kugeza nk'ubungubu ngira ngo bafiteyo ambasade zagiye basubukuye umubano n'ibihugu bya Afurika ariko ambasade z'inyafurika ziri muri Israeli harimo n'iy'u Rwanda ntabwo zirenze 14 biza kugenda bite rero wenda ntari nageraho buriya OLP Organisation de Liberation de la Palestine yari yashinzwe na ba Yasser Arafat ari nayo dayeri n'ubungu ikiyobora iri ku butegetsi nabwo muri ntoza muri Palestine agapande bafite niyo yagize statut d'observateur muri OUA ariyo yabaye Union Africaine buri mwaka inama y'abakuru b'ibihugu yajya guterana Yasser Arafat yabwo ari hari yaje kuvuga disikuru kimwe n'ibindi n'ariya mashyaka cyangwa se na ziriya za organisation zarwaniraga guhoza ibihugu byazo zirimo izo muri za SWAPO zo muri Namibia zirimo biriya byo muri za ANC zirimo n'iziriya zo za Zimbabwe na za Zimbabwe Sotho abo bose iteka babaga bafite ijambo bari bafite statut d'observateur bakaza kuvuga ijambo hariya muri Union Africaine muri OUA ejo bundi rero nibwo Netanyahu atangiye gukora lobbying bajya gusaba yuko bajya muri Union Africaine baza kugira abantu babirangaje imbere harimo u Rwanda harimo ngira ngo na za yerega na Kongo muri Kongo DRC biragenda noneho mu nibyarira n'ejo mu kwezi kwa karindwi uriya Musa Faki agira gutya yemera ko Israel ibonye statut ya observateur abitangaje ibihugu biragenda birasakuza akazamo ibihugu nyine nabavuga kubira nka bya Afurika y'Epfo n'icyo cyane cyane Algeria na Afurika y'Epfo bavuga ko ibyo bintu bidashoboka bati byandikwa kuri ordre du jour umurongo w'ibyigwa y'inama muri rusaku hazamo ibihugu nyine nk'u Rwanda bishyigikiye ko bishyigikiye Faki hazamo igihugu nka Kongo gishyigikiye Faki ntacyo bitwaye hazamo n'ibihugu nyine bitabishaka nk'ubyo bimaze kubwira nyine bya Afurika y'Epfo na Algeria noneho igihugu na za Cameroon nazo na za Nigeria batangiye kubiganira perezida mushya ndavuga Makisa umaze gutorwa bihurana n'uko ikipe yari igomba kubikina inama akabwira ati nuwati muri kibiri tuzabibuganira ikindi gihe kuko ngomba kujya kureba uriya mupira by'abanyafurika bakavuga bati reka tubisuspande cyangwa se bati no ntibigomba reka tujye kureba uriya mupira hazamo n'abandi bamushyigiki bavuga ati turajya kureba umupira noneho ahubwo nubwo kubera ko yaremewe tuyisuspande kuko ibyo murimo gukora bira ni contre engagement umuryango umwe bwa Afrika wafashe kubirebana na independence ya Palestine. Urumva nakubwira ko icyo gihe cyakera Palestine ifite iyo statut d'observateur. Noneho ndera akavuga ati niba impano nanjye nzaza iyo independence nyirigire hariya. Urumva n'ubwo bwigenge bwabo bahora bashaka binigire hariya nanjye mbibere n'icyicaye. Ubwo rero uriya Fakiye amaze umutafakiye amaze kwemerera yajya kwidefanda akavuga ati kuko ndabizi ko ntabwo umuryango w'umwe bwa Afurika wigeze usubira inyuma mu gushyigikira ko Palestine yabona ubwigenge bwayo busesuye. Iti cyo kora asanga kuba twaremeye ko Israel iza hano bishobora kuzana amahoro gutuma amahoro arambye aza muri hagati ya Israel na Palestine. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko bavuga bati icyemezo dushyizeho komite irimo ibihugu nibihera harimo donc muri ibyo bishyigikiye n'ibidashyigikiye kugira ngo harimo u Rwanda harimo inzohonoze mbisoma ibyo ari byose harimo u Rwanda harimo Congo harimo iyo Afurika y'Epfo harimo Algeria harimo Cameroon harimo na Nigeria harimo ndetse na Senegal kubera ko ariyo ifite la presidence noneho ya Union Africaine nayo ikazaba irimo kugira ngo noneho bazabisesengure ari bakora za recommandation ariko entre temps bavuga ko babaye bahagaritse ni suspension.
Na
Congo ushobora kubirimo na yivuze Congo Republika Demokratike du Congo. Donc navugaga yuko ubu ngubu reka nsubiremo nari mvuze ko harimo donc ubuhere kuri Congo harimo u Rwanda harimo Algeria harimo Afurika y'Epfo harimo Cameroon harimo Nigeria hakabamo na Senegal nk'igihugu kiyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe. Urumva rero ibintu bya Isirayeli ni ibya kera ni n'umubano wayo na Afurika si ubwa mbere biza aho ngaho si ubwa mbere biteza akavuyo si ubwa mbere icyo kibazo kiva kuri tere aho barwanira na Palestine noneho bagahitamo kugira ngo baze kurwanira muri Union Africaine. Urumva rero na perezida wa komisiyo ariwe Musa Faki Mahamat nabasa naho bamukubise ku ntoki kuko yagiye kwemeza ibintu abantu batari babyumvikana nguko uko bimeze nguko diplomasi yacu yo muri Afurika ikora. Nabahagarariye hano ha Serge
urakoze cyane kuko ni ikibazo abantu benshi baba bibaza bati iyo nkuru ibiteye ite ntabwo tuba tuyifiteho n'amakuru ahagije tuzi uko demarche ziba zaratangiye n'aho biba bigeze. Ni ukureba rero nyine aho bizagana mbere y'uko tuzumva niba izinjiramo ku mugaragaro ariko urumva ko Kagame na Fati nyine nk'uko bakorana bakora ibintu byabo byamaguye nyine bakabikubita ku bandi kugira ngo babyemere kuri abari bazi ko wenda bashobora guhita babyemera batabicarenjinze
reka byaremewe ndavuga nuko babicarenjinze ubu ngubu uyu rero yayemere rwose n'ubu yagombye ko yari yaje yitabiriye kuza gukurikira inama. Ndakubwira ko mu kwezi kwa karindwi umuperezida wa komisiyo yari yayemeye rwose abandi baravuga ati bakoze cyane ntabwo byakwemerwa gutyo mufite ibihugu bigeze kuri 2024 bitabishaka cyangwa binarenga ni ngombwa ko bibanza kuganirwaho ibyo byo kugira ngo Isirayeli ize hano igihe cyose Palestine itari yabona ubwigenge bwayo n'ubugire n'amahoro arambye ko ntabwo binakwiriye ntabwo twabishyigikira.
Hari indi nkuru ntaramenya neza sinzi isupe yayo ariko hari ibintu byiswe ngo minisome akor cadre d'Addis Ababa aho bavuga ngo Paul Kagame ngo yanze kwitabira invitation ni inama ngo igomba kuzabera muri Congo le 24 z'uku kwezi ikinshasa ku biro bya Felix Tshisekedi bavuga yuko ni president Paul Kagame na ministre wa affaires étrangères batigeze bemera niba bazitabira inama ariko ntabwo ndamenye muri iyi cadre ni ibintu tuba tubona kuri Twitter ku mbuga nkoranyambaga ntanubwo tuzi sije de jour yariyo bazadutwita biki bakanavuga yuko hari abandi bakuru b'ibihugu mu karere batarasinda kuri invitation inama rero ngo itegereje kuba de 24 ariko uyu munyamakuru byandika ntanubwo avuga insanganyamatsiko y'inama izaba yiga kuki gusa no kubwira abadukurikiye ko tuba tubibona iyo nama iteganyijwe de 24 kinsasa ikwiye kuyoborwa na Felix Tshisekedi Chilombo ariko ntabwo tuzi muri cadre ubwo ni tubimenya tuzabibabwira mu bindi biganiro byacu bitaha rero cyondo ndakeka ari angaha twasoreza hari akantu gatari kongera ngo tugarukeho dusoza
hari abashaka kubaza babuze
banyuzwe ngo ibyo bari kuvuga wabivuze ikinyarwanda cyawe rwose ngo ntabwo baza kutica kuko ubabivuga ikinyarwanda cyiza barumva ntacyo bakongeraho navuze neza rwose ntacyo twakongeraho hari uwavuze ati Kagame arakamera avuze mugatekerezeho Kagame avuze ko ngo mu ijoro abapfuye ngo nibagerayo bazisobanura uyu aravuga ati muzamumbarize niba Rutagambwa yaratsinze iyo interview mu ijoro kari akantu Kagame yavuze ati nimugera mu ijoro muzisobanura mugezeyo anyway sinzi niba ajya agira n'imyemerere wenda y'ibyo avuge bigiye kujya avuga ko ibintu by'Imana atabyemera n'abahanuzi atabemera ejo hari uwambwiraga ati Kagame yatinye kujya Addis Ababa bitewe na bwa buhanuzi bwa wa mugabo muri iri bari Holy Divine wa wundi ndumva ukunda guhanura ngo yabonye umuntu yikubita imbere y'abandi bantu barambwira bati ibintu by'ubuhanuzi bishobora shoboka ariko kuvuga ngo aba bantu arimo kubwira ngo nibagera mu ijoro bazisobanura akabihuza n'iriya nteko bicayemo arimo kubatuka hari uwambwira ati mwongere mu gihe cyo ariko mwibande kuri rya jambo avuga ngo no mu ijoro abantu bazisobanura
oya arimo araturenganya nonese mu ijuru agira ngo ibintu byo mu ijuru n'ibirebana n'imana nyine nk'uko babivugaga ntabyemeye we agira aho ngaho akavuga ati imana izajya impamagara ibinyibwirire ntikagice ku bajya urumva n'ibyo mana ibaho kwisobanura umwe aritegwe kuzajya kwisobanura afite ibigira byo kwisobanura imbere y'imana niba ubizi kuko sinzi haba n'urubanza kuko ugerayo gucira urubanza ntunabasha no kugira icyo uvuga
aho rero niho wenda icyo nashaka kugeraho mpita nyibuka unyemere gato ni kawudiyo gato k'iminota ibiri tukumve asoza ndumva ari ijambo yababwije ati ariko niba nibuka nimba mvuga ngo murabona hari ikintu kitagenda neza ahangaha reka twumve iryo ja ako gace kawudiyo ka kiripe harimo za revelasiyo nyinshi Kagame asigaye akora muri iyi minsi ukibaza uti umugabo yararangiye ubwabuze abamuhirika
so hanyuma rero ibyo icyo icya Mozambique nifuza kubabwira nuko niko nihombe agenda bitwara igihe ahantu tubona tuzamara igihe ntabwo nabura kubateguza ngo mbabwire ko zatwara igihe kugira ngo by'umutekano wo kuwusubizaho biroroshye ariko gutegura abo twafatanyije nabo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byabo bihe biri imbere nibyo bitwara umwanya nibyo bizadutwara umwanya haba muri Mozambique haba muri Central African Republic dushobora kugerayo igihe dutwara ngira ngo ubwo mube mubizi mube mubyiteguye ariko nta n'icyuho bidusigira hano kuvuga ngo abantu bagiye hanze gukemura ibibazo by'ahandi bafatanyije n'abanyiri ibibazo ariko bibagirwa hano ntabwo tuhibagirwa niho hambere duhera nta kizahungabana na busa kugira ngo gusa mbibategure kandi buri wese dushoboye gukorera hamwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ubwacu hano mu gihugu dutere imbere duteze imbere dufatanije n'abandi dukorana nabo tugire umusanzu dutanga byafasha dukomerezaho rero naho ibintu byoroshye ntihakagire ucika intege cyangwa ngo yiwe buri hari ubwo mujya mureba mugasanga hari igihungabanye byaba ari ukureba nabi yemuvana masks muzivane ku maso muzishyire ku munwa n'amazuru gusa ibindi murebe uko ibintu bikwiye kuba biboneka sibyo reka ndekeraho rero natinze cyane
yave cyondo nakukana ibivuza kuwumva arabanza avuga ati mwigira impungenge nko kuba guhumuntu garanti ni nk'aho avuga ati muhumure rwose mube tranquille ati iyo muriya neza muntu hari ikintu kitagenda wenda no kuri njyewe iyo mbahagaze imbere yanyu aho ntabwo mukeka ko nanjye ndwaye ko nzitaba imana ejo ko muwa n'umuyaga murabona koko ntakiri wa mugabo ubahagaze imbere simbizi ni muri logike za buri wese ko yabyumva ariko bifuza ibyo bibazo imbere y'abantu urimo kubwira mesaje nabo babwira iyo mureba mubona koko
iyo mureba mubona ndi muzima iyo mureba mubona nkora ibikwiye mubona dukora ibihwitse ntihagire unsubiza ntihari nagenda akaba arasohotse niho habera akaga nyine niho habera icyago
ndagushimiye cyane
ngiye ngushimiye ni ukurakoze urakoze cyane
nk'uko bisanzwe hari ubutumwa usigira abateze amatwi ikiganiro
ya ubutumwa nakavuze ni uko abantu bagomba kwitondera amagambo nk'ariya perezida Paul Kagame aho yavuze adahumuriza abanyarwanda iyo umukuru w'igihugu akubwira ati intambara nshobora kuba najya kuyiteza hakurya hariya hatari mu Rwanda ntabwo wewe bivuga yuko azataha amahoro ntabwo wewe bisobanura yuko abo bantu bose yoherezeyo n'abana b'abanyarwanda barimo gupfa bazira ubusa bazira ibintu nakwita ubuhubutsi ubwirasi n'ubwibone bwo kuvuga ngo babonye aho intambara ngo igiye guturuka ngo aho umuriro uturuka niwo ugomba kujya kuwuzimiriza yiba yagombaga kujya kuzimya umuriro abubona hose ngira ngo isi yose yayimaza abasirikare kuko ntaho atabona nyine abatishimiye ibyo akora yabivuze agira ngo imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru biribeshya ngo ngiye gusoma ubona ngo ni Kagame ngo ni dictateur bamubeshyera rwose bamubeshyera abanyarwanda nabo bafite amaso bareba ibyo arimo kuvuga niba atari we nibyo yabapfutse umunwa yabapfutse amazuru ariko amaso barayafite bashobora kubona ibyo ariyo yikoza bakabona ko atari ijuru atari ryeru atari ibyo kubazanira amahoro n'umutekano n'ubundi asanzwe yarabimye ariko agira ngo noneho uwo mutekano muke azajya gukoza agati mu ntozi ubiwo noneho na waturuka no hanze n'ibihugu by'abaturanyi bikaba byaza bigateza ibibazo mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga rero nti banyarwanda banyarwandakazi arababwiye ati nimurebe mwamubonye ntabwo ari umuntu utanga ukwira icyizere ni umuntu wo kuza kuba kanga nk'uko yababwiraga asanzwe abibakorera ni umuntu ugerageza gukanga ibihugu duturanye ni umuntu usa naho arimo gushotora anashaka ingendezo zo kugira ngo ajye kurura amahano muri ibyo bihugu umenye igihe rushoreje urugamba ariko ntumenye igihe uzarusoreza namwe mukomeze mube maso muratinyuke mubwire ko inyama y'ibyo arimo kuvuga atari byo bibaha amahoro bitari byo bituma musinzira neza utashya avuye mu kumva ijambo nka ririya ntagenda avuga ati umukuru w'igihugu araha icyizere abanyarwanda ahubwo arakomeza kubakanga no kubakankamira nk'uko yagiye abikora igihe cyose asigaye rero nibyo kuko namwe mugire mu kanura amaso gahunda irahari muri 2024 nibagejeje icyo gihe muzibuke kumugerera mukebo nawe yabagiremo muri imyaka 7 cyangwa se muri imyaka yose ishize igeze ugiye kugera kuri 2028 murakoze asigaye mugira amahoro n'umugisha Imana itanga
turakoze cyane Gervais Cyondo reka tugushimire ku mwanya muduhaye kuri radiyo itahuka kuri uyu mugoroba shimire abakunzi ba radiyo itahuka bose twabanye abadukurikiye abaduteze amatwi abatwandikiye mbabwire ko tubakunda kandi tunumva yuko ntabwo ari ugutega amatwi gusa ibiganiro ahubwo ni no gufata ingamba icyemezo cyo gufatanya n'abandi barimo kugerageza nababwira nti mugani w'urunyarwanda w'abanyarwanda n'imizi rukumbi y'abanyarwanda rwose muze dukorane dufatanye kuko dufite gahunda yo kubora abanyarwanda ibyo sibanga Kagame na warabizi niyo mpamvu muzumva twita amazina yose yifuza ariko ibyo ntabwo bishobora kubatera ubwoba no kubaca intege ikingenzi ni uko mukora igikwiye mufatanya n'abagenzi bacu nyine dukorana kugira ngo turebe yuko uyu mugabo atasunika undi munsi mwakoze cyane Gervais Condo ijoro ryiza turagukunda kuri radiyo yawe kubwo nabutaha
kagira imana
na n'amafaranga agiyongeraho
inote zibyibushye zimishishe
cyane rwose mwakoze cyane mwakoze cyane na rero dusohoye ikiganiro cyacu murara aryana n'abandi mwese umunsi mwiza na hejo kuri radiyo itavuka
Tutabarize misakura ndi Rwanda sari usereka abanyigimba n'umuhungu wa Rene Suhuriro Nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira